Sheikh Yasin Kiwewanga yakiikiridde Super Supreme of Tea wa Uganda, Sheikh Mohammed Galabuzi, akubiriza abaami okuwagira obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka okw'okuba basaale mu kulwanyisa Mukenenya.
Ngagasa abasiraamu abaali wano mukimanyi nti Allah Jalla Jalaluhu yayatyawo atuwa amateeka mu Qur'an, yamanya nti ffenna tuli bantu, naye mu muntu Katonda bwe yatuwa abaami n'atuwamu ekizo n'atugambye arrijalu qawwamuna ala nisa, abaami mmwe mulina omukono ogw'owaggulu ku bakyala. Olw'enkizo nyingi Katonda gye yabawa, mukkirize nange gatte eddoboozi lyange ku ddoboozi lya Katikkiro n'eryali badde na ddoboozi lya buli munnaddiini yenna, nitubeere abasaale mu kutaakiriza omwana omuwala n'obukeera wa Mukenenya.